wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Marwo Fawziye Abikar Nuur ayaa warbixinta maalinlaha ee COVID-19 ku sheegtay in fayraska corona ay ka bogsoodeen 60 qofood oo cusub 48 saac ee la soo dhaafay, taasi oo tirada guud ee dadka ka bogsooday ka dhigaysa 6,639 ruux. Marwo Fawziye Abikar Nuur ayaa sidoo kale caddeysay in la diiwaan geliyay 19 xaaladood cusub oo COVID-19 ah oo kala jooga Somaliland 11 ruux, Puntland 5 ruux, Hirshabelle 2 ruux iyo Jubaland oo 1 ruux ah, iyadoo taasi oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaan geliyay ka dhigaysa 14,549 kiis. Bukaanada cusub 11 ka mid ah waa rag, 8 kalena waa dumar. 5 bukaan ayaa u geeriyooday COVID-19, waxaana tirada guud ee dadka u dhintay cudurka ay gaaraysaa 767 qof. Marwo Fawziye Abikar Nuur ayaa bulshada ka codsatay in ay qaataan talooyinka caafimaad ee laga helayo khubarada caafimaadka ku takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada lagu ogeysiinayo khatarta cudurka uu dadka ku keeni karo.